superhero teams, mate.
Uyazaka zwitshale intengayitsam. The only time you like to express movement sam. Masiqeda ukwenza izinto, 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 izinto. Mawubamba ifoni, mawubamba amacala. The only time ungibamba, ungibamba kamnandi. Masesokwenza izinto, 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 izinto.
Ngenzeka nje ukuthi yimislead. Mhlambe kudlalwa mina kule field. Ngasitshela ukuthi sonke kule team. Kanti Manchester City akuna unity. Kodwa ingaziyo uyangijabulisa. Nenhliziyo yami uyayijabulisa. Amadlilo amaluhlaza kosi yangihlakulisa. Uma kuthiwa isilanda Sheffield uyasijabulisa. You the best, hlala kube bedwa. Thanda ungalibona ngosiko kubukizela. Bathothi ma uthemba uthemba ubuye ubyeke. Kodwa funa wena baby ngithi nje
uyazaka zwitshale into engayithanda. The only time you like to express movement sam. Masiqeda ukwenza izinto, 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 izinto. Mawubamba ifoni, mawubamba amacala. The only time ungibamba, ungibamba kamnandi. Masesokwenza izinto, 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 izinto. Zwakala nganeno ethanda intombazane ethobela umthetho. Noma ngabe inemali, noma ngabe nezintombini engingenazo. Zwakala nganeno ngiyathanda masuzohlala nangamehlo. Kodwa ungadlali nga noma ngabe izinto engizenzayo. Mumbamba, 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 mumbamba. Masesokwenza izinto, izinto.